ate modimo ke nna ngwana Allah ntate kopa nthuse modimo ke kopa matakala boithabiso 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 buy my mama a crib let my mama be proud of buy my papa a whip let my papa be proud of put my city on the map let my city be proud of put my kasi on the map let my kasi be proud of modimo ke kopa ntorek ke lapile khale ke berek suku nemin dehlande nyuk di wandi vuk funa le nyuk funa le zak matlakala matlakala thabis 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 matlakala matlakala thabis 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 young strong black dude hustling going to cabbage put sauce on my salad chasing the dream in a nightmare lord forgive me for my sins caught in the serious they funa le change tala unyile planete mudimu utenge berekela maya mudimu ke kopa matlakala boithabiso 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 buy my mama a crib let my mama be proud of buy my papa a whip let my papa be proud of put my city on the map let my city be proud of put my kasi on the map let my kasi be proud of you are tiko kandive iman nam define nabanya bantwana ndihambe ngepima ndibuye ngebenz ndihambe ngeprivate ndibuye ngejet they say money come by happiness kodwa they don't know what's happening nam ndifune yami inkandla before ndiphuma impanda nam ndifune ukuzambanele kapon noma otamatis ka 5 land put my hustle on point let my balance be figures put my mouth on moon let my talk be visa matakala matakala thabis 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 modimo ke kopa matakala boithabiso 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 buy my mama a crib let my mama be proud of buy my papa a whip let my papa be proud of put my city on the map let my city be proud of put my kasi on the map let my kasi be proud of modimo ke kopa matakala boithabiso 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 buy my mama a crib let my mama be proud of buy my papa a whip let my papa be proud of put my city on the map let my city be proud of put my kasi on the map let my kasi be proud of